Шо? Alright. Toss. Ozwa. Yeah. Angizangalanga ukubhekelela. Zinja sami sithukuthele. All we want impumelelo. Sebenzele ukungenelela. Ngoba thina sibekezele. Asibekezele chief. Asibekezele. Lalela. Ungangicocela ingane yokwana. I'm not a fan of fairy tales. Uchitha isikhathi ungekusule. Ngifuna imali ngikhande ikwine. If that ass is not a dollar sign. Chief I cannot save it. Thenga iskim. Urole ihlahla kulamalanga. Inyaka nyaka. I'm not a ngiphume ekasi ungangideleli ibambe intombi yakho ngezandla ungamyekela khululeke seyifikile igese novi zomphendula umakhwabheni umakhwabheni kwetikinga une
noma ningeza one on one awunazo imele isuse kudala ngomile phina leyo yeyika siphuze bese siyodla inyama yenhloko balelama esuthe fede uyazi siphume ekasi thina noma ningeza one on one awunazo imele isuse kudala ngomile phina leyo yeyika siphuze bese siyodla inyama yenhloko balelama esuthe fede uyazi siphume ekasi thina
Yeah, I'm an OG now, who knew? I don't even know who knew 2022, still the go-to dude Yeah, 2022, still the GOAT numbers You said you want bars, I suga No manini, no magupi, gushi cyphers, shube Never even wrote a disc bar Ngiyafunga ukuthi ngiyaloya, so I had to disc bar a few in it Mean she ain't your driver But I couldn't let everything I see age the art I said CH and art, put that together Bitch, we made the charts So ungalinge nje gawo Lokhu yangizibisa udakhane ngalile nje gawo Angiyakuthipha nje gawo Ungaphinde nje gawo Ngapha uphinda nophindile ngisanda mphinda mos
gawo Noma ningeza one on one Awunazo imele isuse kudala ngomile Phina leyo yeyika siphuze Bese siyodla inyama yenhloko balelama esuthe Fede uyazi siphume ekasi thina Noma ningeza one on one Awunazo imele isuse kudala ngomile Phina leyo yeyika siphuze Bese siyodla inyama yenhloko balelama esuthe Fede uyazi siphume ekasi thina Never nazo tired Nga compete na te clapping boy boy nga lani rider I'm never riding smooth by yazi uvedi ganda ganda Hip hop messiah They already for my recital My skill and presence go lick in by yazi super vital Gena ngenkani le game We dropping hits no misses and no pervaders to blame I never fall stay wishing I want the coins keep the fame Since I got you We really on a different ball game Siyakhuphuka Mina ngifunga umaba finance azojuluka nge rap Send cross ama ocean ngacala imbuku ba who's been through it all Yimone right till ayokusuka uma they saw me coming ngenze ngathi ngivele ngavumbuka mina ngifunga uma ba finance azojuluka nge rap send cross ama ocean ngacala imbuku ba who's been through it all yimone right till ayokusuka uma they saw me coming ngenze ngathi ngivele ngavumbuka
esiphile real life movie angikhishimisa imali yoni ngithumele location I don't want to eat for some mamela my serpent I made him believe base bakhohlwa my ATS beka ngiphansula and it's evident kutsaba ungaviki if uweek sizokunika ushona sizonenza busy njengekhekhela City girls, I feel any dizzy if in denka nizeluga
gini Two piece, yeti keys, pezwe ya che Dubai like Assalamu alaikum Exe, who sees, unga pigi, nezinja ze gas Ngoba swanche no Concord